JMK's done it again.
Yo. Yo, yo. Tando nane. Kia, kwa nini kesho? Yo, Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hose kwa DM wame chrome. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Yo, 24/7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM from AM to PM. Sometimes you map like I didn't see him. Wanantenda juu ya fame. Najua these souls don't love me. Nenda super greasy mode. Nima reka mabukati. Jumini star KJB and pa head no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star KJB and pa head no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win.
AJ una claim umpo, anapria, 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 anago on her knees. Anapenda kupele kwa out, azina anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadol na team. Amechoka kubayo ma pizza, nataka nimonishe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes I'm die kuni kiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes I'm die kuni kiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's solo, Mr. Copado. B-boy sis in Madon, Don Junior, QL Chapo. Like it or not, ngoma zetu ziko on repeat. Tunachafua easy mashoto, boy tunawacha waki sweep. Situko fresh, fresh, fresh kama daily milk. Ni aluta kibiriti, ni masteam na matopa ting.
Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win. Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, anapria, anago on her knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gang ina win.
JMK's done it again.
Hey bro.